babyeyi nabuze, ku bavandimwe nabuze, ku muryango nabuze, ku mfura z'i Rwanda zatuvuyemo. Mbe murakomeye, isaho muri harakonje, ese roho ziratuje? Nubwo nasigaye ndi nyakamwe, ariko narakuze. Nzahora iteka mbibuka, tuzahora iteka tubibuka.
Iyi baruwa nandikiye abanjye nabuze, mbe murakoma, aho muri ese harakonje? Nabwiwe ko mwishwe urupfu rubi, mu marira no gutakamba, ariko ntimwumve. Nasize nkiri muto, ibikomere birabuka, nubeshye ndi nyanyoroheye. Nahijwe nabizi, ndi n'amanywa n'ijoro, ngomba no kubona inzira. Sinari nzi ko nzakura, ihumure ryarankomeje.
Nasize nkiri muto, ibikomere birabuka, nubeshye ndi nyanya.